asawere sappo lewru avril hitande 2020 kiraɓe heɗotoɓe ono bisimilla heɗade hejoji ɗi studio tamani hertini sukaɓe jokkolɓe ɗi mi Ousmane Niali ɓuuri woni noon ɗo min tawdade Oumar Way Gallo Bor bisimilla aɗa selli
mbiɗa selli basu fooɗa
bisimilla ko yaawi heɗi woni ko joguiɗiɗa toon sukaɓe hande
sebbe kabaruji ɗi anni holli tindiwde ñaw corona virus o caggal ko fesugol ngol fuɗɗa leleydi min indi kolle balɗe ƴaɓɓinoɗe o heeɓi sembe ley nokku o sanne yewtere meɗen noddirte mini mabɓe nde so ɓami fa wulande fuɗɗi leleydi ndi sukaɓeɓe jaaha leddaɗe dangue toonɓe mutoyta kasaraji toon wawi yettadeɓe toon gaɗen timminiren birki sembe jabɓi
Barou en puɗɗiran kabaru juɗi haalde batu fedde conseil supérieur de la défense nationale ɗo ni huminiɓe ndenago leydi ndi ɗum waɗi keñen
anniyaji ɗiɓe ɓami toon ɗi ñaali buule hollitinde wiide ɗum woni hokkude masqueji fa yettoyo famminde jamarde no ñaw coronavirus o wori ɗati kanɗi nangguede yalla ñaw antede fa yettoyo haɗude ko jamarde hawrtita wakkati fuu e yambereji ɗi ko ɗiɗo golleji puɗɗete ley sappo lewru avril ndu fa yettoyo ley noga e joni nduɗo lewru ndu gonɗe e muɗum
barou hollitinde wiide ɗi dabareji ɓamama caggal ko ñaw coronavirus o holli tawiyede ana wondi heɓude sembe kasen ley leydi meɗen ndi
miccitiɗen wiide alkamisar ƴaɓɓinonde ko yaata yimɓele temen nayo sappotta toon oɗo ñaw yiya e muɗum joni woni arande hono oɗo addata kay mate usu
ngol raɓugol kesol waɗi balɗe seeɗa caggal ko ñaw coronavirus o holli tawiyede safare muɗum no fuɗɗama hokkede ley leydi men ndi
ɗum woni pese ɗeɓe noddita AstraZeneca ɗe wattu joni hakkilla e sukaɓɓe ana pecci sanne fuu fota to gawoto so woɓɓe kollitiwide an landini fa pese ɗe puɗɗa woɓɓe do kollitiwde koolaki no niɗo pikkiri worri keɗɗen kanko addi Zato Mohamed Maiga ko hemini en to gawoto
je crois
le holi horabe leji ni horabe leji ni holiti wide pikir ona muddi be jabanima min kam mi wada so min ka ni mi narda yimbe be fuu ha pikoyo min ka so gonga o min yidi pikayaade ko yinni kan do sanne ni woni ko jimi doktoro en be horana pikko e tele gam le holi tornaji di pikko gongol wawi wadda ne ka jaggal min kam mi landini pikayaade ko wadani pikir noddirtado AstraZeneca holitama wide mo jogi kutteje min kam mi wana landini do pikkade
baro kabar goddo le balde cagatiide de hotta gitama yide courant ana taje watta fulle ngalure mawde leydi malindi
idun lati sababu du so yimbe le jagotobe wonbe leydi medinde sukabe kutide ana wonde e yottade be sanne kedden Ali Cisse ko hebni en do hen
min ciotobe malle e furu wakkati furna ana taje ana bonna malle jamin
kontige ko ya karambulu bara
so gonga o edm ana torda mi sanne min bawa fay savrire telephone ngaji amin kasi jamma dule niure wulare min balta fayle le Ramadan edem ana wondi tacchude quran wulare ana amin min dumbe kaaki amin gollirteedi ana suma wakkati fu
baro kawrital no sukabe kibirta golle be noddiri salon international la fuddi bete kenya do bamako do
a wo fo fe nyaali koni fana mudu fab joto yalla no sukabe kan hebirde golleji leleedi mi indi ko yaata entreprise ngaji noga ana gonno le odo batu
kedden secteure kanko won e huminibe golleji mudun
aujourd'hui il y a des jeunes qui ne sont pas
sukabe kebay timminde jandeji mumen naɓe keɓay balligu kantiɗo mawɗo walludeɓe wadde jande mawɗo nafudeɓe ɗum saabi somi landini ngalɗo jiiɗal entirteɗo salon yalami kolla cuuɗi gollirɗi foroba fayetto privé en gonɗule leydi mu wiide sukaɓeɓe ana ɗo sukaɓeɓe ana hasindini e haybeeje eɓe hasindini e ɗowteɗe hitane fuu mi landinan jiiɗal ngal yallamiɗe keɓa hawrintinde sukaɓe ɓiɓɓe leydi mali fuu saabi sukaɓeɓe no leydi malinde ana ɓuuri mawɓe hewde
en jaran joni yewtere meɗen mini magga mini magga yontere nde ana fawi dow yaggol sukaɓe e nokkuji e dangeje maayo
so ɓami faɓe jottiki leydaɗe dangeje ɗe Ousmane Niali buule golleji ɗiɓe gollat toon ɗi ana kewi so woɓɓe jahan biccoyo toon ndiyam woɓɓe du jahan daña ko golli toon hollita wiyedu kutteji ana wawi yettadeɓe ley ɗeɗo nokkule fa keɗen famtade keɗɗen Ali Cisse
eɓe kewi le leydi ndi ɓuuri fuu Bamako sukaɓe jokolɓe e rewɓe johoɓe dañere le wakkati wularnde garan ɗo fami ɓuuɓina calɗi ami min gadda e guidiraɓe ami kulleji beloji wulare ana wuuɗi jon nokkule ɗe fuu ana wuuɗi so gonga on miɗe looto nde keddo min kalda miɗen jara chisa ɓunnuɗe calɗi muɗum ana moƴƴi nga won sariyaji kanɗi teddineɗe so aɗale ndiyam na hollitiri wiide lieutenant colonel pompier en badara alioune sisogo fati loote nokkule kollitaɗe wiide farati muɗum ana mawɗi heewi ɗiɗo nokkule fuu a tawan yimɓe amin ɓe itti kaddi muɗum nokkule to semme ndiyam ɗam mawɗi sanne so ɓami fa aɗa yiɗi lootade le ndiyam ɗam fati jaaha nokku fuu to jiya awaji baade kettima fay so tawi ada wawi ana hanu ko yimbe be mota yina de kam en tan bamako do won yimbe le gombe tobe golle mu en woni notade yimbe le dino tobe gondube titalla be mayo musabugu kaltono yimbe be du tati de be kane jukkude wattu fu so won jolido ana hani nodda yimbe le be golle mu en woni notade be lewi kanko lamido fed de protection civile le di mali
lorsqu'on aperçoit quelqu'un
so won neddo mu jido ana nara yolade so tawi won ko jogi don ko bawdo hokkude joom o way wallude mo haddade do ndiyanda dokkem joom ada wawi latade bawdo yino sanne tawa anda dati kandi jokkere
sobe une personne
ko buri hewde sukabe jokolbe sukabe rewbe hande be fu doro yarta e danyere mayoji di tawede dum hada fu dum woni ko nim city kanko lieutenant colonel badara aliun sisugo
ali sise medemila sukabe jokolbe bandara mede wonko pami do ko protection civile holliti dun en jahata joni kabaru jahara caldi kabaru jahara caldi yambere dide berde championnat national ballon rewbe futtan asewere handen
ko yato gube sappo didi kanyam gonton nyali buli holitami yede gube nayto iwri leedi meden di fa keben famtar kedden mamadou samaseku
non jati jawandu fere kibungaji di pecchama hakunde gube didi jegom jegom ana e pool a o isfas amazon commune 5 as mandé super club as momo e kanye tigres buguni ele pool b yo super lion as real santoro ufc as police teria 100 e kanye badin ardibe kala gube de e boto yadi e ko wiyete play off match modo kawtal ngal pelle didi ciaktide de jipoto e division gondo le kibungaji nay ngoni jogibe holare le ngal do kortal la dido bal yo as mande super lions amdallay real e kanya isfas
baru e nyaloma janabo championnat national la ligue en filé yontrende jabu jidi on ko joginda en ton
gubal ngat no cs dum wolo wila hawi as duane watti dum baddi nay en kebay fe baddi le boti 11 créateur nyaare la du hawi ceo be wadi don 3-0 black star du hawi soni de gaw wadi don 3-0 PS buguni du hawi real de bamako wadi dum baddu goto en kebay fi batte
nyaloma sappo du wadama programme li cekde yonterende
kikida ko be koliti wiide yele olympique waran hawra e soni ac jango solan o jabi es buguni waran hawrita e cas de sevare as code waran hawrita e as bakari jang
sini en jaldi cagal runde afrique de espagne classico won jama ko de bor
jama hande wakkat sappo e jena yamde real e barça match dontado sanne waran fiide
e dum fawi do nyaloma chapande tatabo championnat espagnol e nyaloma nogay e jenobo ligue a atletico woni hore barça dido bo real de madrid tatabo baro mi mila acirani kabaru jide hande
non bireten ousmane nyali bouli so pami fa mbagu weli tan dum yoni bilede holiti diwide secrabe sukabe fadde ndia fe no kon na bandirno o e ser yotre men en lutte tous grande ana war so lawdo jeddi